Bonga Music.com.
I know you are far away. It's hard to trust anyway. But in your gonna question it, Banga to Nafaka Kumutima. Una sorella quite okay. Only when you know number one boost I go pay. Do any more fun every day. I wish I could be with you, Mother J. Kenachi Hashika. Kenachi Hashika, baby. Kenachi Hashika. Kumutima, baby.
Ngeri teko mama Chinese ni bataka kaninose noti keva shit abaga inge Chinese cabbage ni batakwa pilu ya how ni be one four ni batakulo kulukum not fun far inge one ball every time happy happy fun fun inge one ball zakwa tas
ke watu watu la baby kula kula baby ukati sana kula na loka kula kula tuka kula kula mama.
Sangu nune tuputu kiri fresh kuisange lola lwa chimene. Ishinguane kakandende kalola. Ngemuchele wawa kundende kalola. Mumamuli yove mahola. Zangi nangu tumbamo kabaye anjika hola. Ichinguane chance hauka wami. Mangana uchimone kuhuka wami. Soka nda kungu seza habenchi nyi. Ichivwa mazungu anjika muvesi nyi. Kichibize vya kulinunga vya fake. Nge wanguane kuna ukungu angafu seke. Kanda kungu linga overtaking. Nguna lombo ichingu mbate kungu linge teki. Yeah. Kuna kwa teki. Tabo. Yeah. Mala afuada kanya.
Niwe ni mafune buride. I wish you to be with you mother.
Download it at bongamusic.com.